ukuhlangabezana nesidingo esikhulu solwazi nobuchwepheshe besimanje, isikhungo semfundo ephakeme iMankosa, eyilungu eliziqhenyayo le-Honoris United Universities, yethule uphiko lezolwazi nezobuchwepheshe besimanje, phecelezi School of Information and Digital Technology. Ulwazi oluqondene namakhompyutha selubaluleke kakhulu kuyona yonke imikhakha yemisebenzi. Akulona ulwazi oludingwa abakhethekile nje kuphela. Iningi labaphathi bezinhlangano nezimboni ezinkulu liyavumelana ngokuthi kudingeka ukucabanga nokwenza okwehlukile ukuze kusebenzise amakhompyutha nobuchwepheshe besimanje kuzoletha intuthuko kubantu. I-School of Information and Digital Technology izoheha abafundi abanentshisekelo yokuthuthukisa amakhono kulomkhakha, bazivulele namathuba amaningi emisebenzi ekhethekile. Lolu phiko luzokuba nezinhlelo zeziqu, amadiploma nama-higher certificates, kanye-ke nezitifiketi ezitholwa ngezifundo zesikhashana ezifingqiwe ezigxile olwazini oludingwa umfundi ngaleso sikhathi. Abaphothule lezi zifundo kuwona wonke amazinga bazokwazi ukubhekana nezinselelo ezidinga ukusonjululwa ngolwazi lwe-Information and Digital Technology yanamuhla. Ungasithinta ku-skillme@mankosa.co.za ukuze uthole ulwazi ngemininingwane yokufunda, noma uvakashele ku-skillme.mankosa.co.za ukuze ubhalise.